cha 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 cha. So life is kinda really hard, hard. Father's name.